merde, on a sève. Ou si dini merde, on a sève. Tu m'en les affiches à mettre au baby. Nani à ta coula. Nani à ta coula. Nani à ta
coula. To me, are you here?
Umaskini sikupeni, staki tena ukuwe mgeni. Naogopa Mungu tuna deni, na kuoga kwa bisheni. Sirudi tena ghetto, zile enzi za metro. I wish ningekuwa holiday, ningelewa hadi kesho. Chupesa iko, ni wakati sina. Na miuchapa kazi, asiwezi jinyima. No, pesa iko, ni wakati sina. Na miuchapa kazi, usiwezi jinyima. No, champagne showers, what is mine is also ours. Baby, here's your monthly allowance. Pesa ni maua, come receive your flowers. Siwe na pressure, tumia hiyo hela. Usishi for later. Pesa ikuzoe. Tumia pesa ikuzoe. Na 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 na. Usipate pressure, ni Mungu huleta. Ukuja na uenda. Tumia pesa ikuzoe. Tumia pesa ikuzoe.
The chief operator, mume tunko kwa kecha.